Mokgatlo wa Democratic Alliance Masepaleng wa Moqhaka o ngongoriswa ke sekgeo sa mesebetsi se sekana ka 120 man lefapheng la basebetsi ba ntshang matlakala. Sena se tla ka morao hore tokomane e ileng ya tekwa mane Portfolio Committee e bontsha ha e le hore basebetsi ba lefapha lena la ho ntsha matlakala ba ntse ba fokotseha, mme lekgotla la motse ha ona letho le e leng hore le a le etsa ka senana. Sena se ama ntshetsopele ya ditshebeletso tsa baahi pele, mme re ipiletsa ho lekgotla la motse hore le phatlalatse sekgeo sena sa mesebetsi hore baahi ba kgone hore ba sebetse mane lekgotla la motse hore ba kgone hore ba ntshetse ditshebeletso tsa baahi pele. Mme re le mokgatlo wa Democratic Alliance re tla tswela pele ho sala ntlha ena morao hore baahi ba qeteletse ba sebeditse, mme ditshebeletso di tswele pele.